Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi na Thomas Kamirindi. Bugacye neza abandi namwe mwiriwe aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Mukanyero ni ikiganiro muri isanga mbere yaho ariko mugenzi wanjye Thomas Kamirindi agiye kubanza abagezeho amakuru avunaguye. Thomas wiriwe neza amakuru avugwa na yahe muri uyu mwanya.
Wiriwe neza Eugenia. Nshuti zacu mwese namwe mwiriwe amakuru hari nuko gereza ya Gasabo ku Kimironko ni mu mujyi wa Kigali mu Rwanda yahiye. Turi kumwe na Asumta Kaboyi umunyamakuru wacu i Kigali yakurikiranye iyi nkuru. Asumta, iyi gereza ya Kimironko yatwitswe n'iki?
Thomas, ntabwo baravuga neza ikintu cyayitwitse. Umuyobozi w'amagereza mu Rwanda George Rwigamba yatanze ikiganiro n'abanyamakuru aravuga ati icyo twihutiye ni ukubanza kuzimya umuriro, turaza gukora enquête nyuma, turaza gukora mbese ubucukumbuzi bwimbitse kugira ngo tumenye icyayitwitse. Ntabwo kiramenyekana.
Hari ababiguyemo se?
Ntababiguyemo. Umuyobozi yatubwiye ko hakomeretse abagororwa 7 nabo bakomeretse ngo bidakabije kuko bagerageza guhunga umuriro.
Ariko rero hari n'abantu bari bagiye gusura ababo bafungiye muri iyo gereza, baba bumvise amasasu menshi avugira muri iyo gereza. Niko babwiye Ijwi rya Amerika by'umwihariko wowe Asumta Kaboyi uduhagarareho ngawe Kigali wagiye kuturebera ibyo bintu. Niko ayo masasu nibyo koko?
Ibyo nibyo. Hari abaturage uyu munsi kwa gatanu ni umunsi wo gusurwa abagororwa babagiye gusa abantu babagiye gusura abantu babo bafunze. Abantu rero batubwiye ko bari bazindutse kandi gereza ya Masambi n'igice hari abari bagezeyo bavuga ko bumvise amasasu, ariko umuyobozi wa gereza yavuze ko nta sasu na rimwe gereza rivugira muri gereza ya Kimironko.
Asumta Kaboyi, noneho rutwohereza inkuru irambuye mu kanya.
Mukanya rwose irabageraho Thomas.
Urakoze cyane nshuti zacu, namwe mwese ndabashimiye cyane. Ubwo rero turaza kubigarukaho. Eugene, umwanya ni uwawe.
Murakoze rero Thomas Kamirindi na Asumta Kaboyi. Nshuti z'Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ubu rero ni umwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga nshuti zacu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi hano muri studio ya 7 nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu mwese bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira ku butwari bw'abagore n'abakobwa. Mbanze mbibutse ko uyu munsi tariki 31 kwezi kwa gatatu hashojwe ukwezi kwahariwe umwari n'umutegarugori ku isi. Mu mwaka 2007 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ibihembo ku bagore bagize ubutwari. Ni ibihembo bitangwa buri mwaka muri uku kwezi kwa gatatu. Kuva muri uwo mwaka wa 2007 Departement ya Leta ya Amerika imaze guhemba abagore n'abakobwa barenga 100 baturuka mu bihugu birenga 60. Muri abo harimo Abanyarwandakazi 3 ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye igihembo cy'ubutwari cy'umwaka wa 2017 ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa gatatu. Abo ni Madame Chantal Monanaire, Madame Kabanyana Kesia na Madame Gakire Jeanne Françoise. Muri iki gihe rero abagendana ubumuga barimo guharanira no kwibutsa uburenganzira bwabo mu matora ya Perezida wa Repubulika, ateganijwe mu kwezi kwa munani mu Rwanda. Madame Gakire Jeanne Françoise hamaze igihe yaragaragaje ko abagendana ubumuga bashoboye. Amaze imyaka 20 akora muri laboratoire y'ikigo nderabuzima cya kabiri mu ntara ya Muhanga Majyepfo y'igihugu. Yahawe icyo gihembo bitewe nuko yabaye urugero rwiza rugaragaza ko umuntu ugendana ubumuga afite ubushobozi bwo kugira aho yigeza. Yagaragaje rero aho atuye, aho akora, aho agenda, ubutwari, ubudacogora n'ububasha mu bagendana ubumuga atuma abantu muri sosiyete bahindura uburyo babona abagendana ubumuga. Madame Gakire Jeanne Françoise niwe mutumirwa wacu muri kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tubategurira buri wa gatanu ku bagore. Nkuko bisanzwe rero habifuza cyangwa se abakunda gukurikira Radio Ijwi rya Amerika bashaka gutanga ibitekerezo cyangwa se kubaza, muze kuduha telefone zanyu tubahe ijambo. Iyacu ni 2241 9931. Ubwo rero nagira ngo noneho ntabatindiye twakire umutumirwa wacu. Madame Gakire Jeanne Françoise, mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanze mbashimire rero uyu mwanya muduhaye, nzi ko mwari mu kazi kenshi ariko mukamutuboneye aka kanya kugira ngo tuganire. Ni ikintu gikomeye kandi mbashimira mbikuye ku mutima. Mu buri kwa muganga murakora mufasha abaza babagana, ariko mubonye akanya ko kugira ngo tuganire. Nagira ngo mutubwire na nimbikomojeho mu kanya ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse guha igihembo muri uku kwezi cyahariwe abari n'abategarugori bageze ubutwari. Uri umwe mu babonye icyo gihembo, watubwira ari igihembo ki wagihawe, kuzihe mpamvu?
Murakoze. Icyo gihembo cyateguwe na ambasade y'Abanyamerika. Ni igihembo cyatanzwe ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu 2017. Yabwa abadamu batatu nk'uko mwabivuze. Cyitwa Women of Courage Award. Ni ukuvuga ko n'abo badamu batatu batoranyijwe bakurikije ubuzima bwabo, bakurikije ibikorwa byabo bya buri munsi. Nuko nanjye nza muri abo batatu.
Hanyuma icyo gihembo muzagikoresha iki, giteye gute?
Iki gihembo ni certificat baduhaye, badushimira. Arumva ko gutorana mu bantu bose mukaza muri batatu, kaza mu bantu batatu batoranyijwe, uburyo ugikoresha ni ibikorwa uba tubikora bya buri munsi. Ariko noneho bigasa nk'aho bigukanguriye, biguhaye imbaraga, bigushoboje gukomeza gukora neza, gukorera sosiyete, gukorera abantu muri rusange, ukongera n'imbaraga kugira ngo ukomeze uzamure umuryango nyarwanda n'isi yose.
Yewe, ni ingufu rero byabateye intege. None nk'abantu ku buryo bwihariye, abantu babana n'ubumuga, turebye rero ku bijyanye n'imibereho yabo, ubushobozi bwabo, umuntu bwabo n'ibindi, ni iki mwatubwira ku bantu babana n'ubumuga?
Abantu babana n'ubumuga, ikintu nababwira bwa mbere, aba ari abantu nk'abandi. Ariko noneho umwihariko wabo, kubera ko hari igihe baba baratakaje ingingo cyangwa bafite urugingo rudakora, bituma hari ibyo abandi bashaka gukora mu buzima busanzwe bo bajya kubikora, wenda bikaba ingorane, bikabera inzitizi ku buryo imbaraga babashyiramo ziba nyinshi cyane kurenza ibindi bisanzwe. Kuko naje muri aho bantu batatu kandi nanjye mfite ubumuga, birerekana ko kugira ubumuga atari ikintu cyaba inzitizi ku buryo byabuze umuntu gukorera abandi, ugakorera igihugu, ukikorera ubwawe. Ntabwo ari ikintu cyakubuza kubaho nk'uko abandi babaho. Ukoresheje imbaraga ufite, ukoresheje, kuko ubumuga bugenda butandukanye, ugakora ibyo ushoboye, imbaraga zawe zishoboye, kandi ukabaho ubuzima busanzwe.
ye nkawe ku giti cyawe se ubumuga bwawe buherereye he ku gice cy'umubiri mwebwe muhura n'ingorane zihe ku buryo bwihariye
nande ku giti cyanjye ubumuga mfite ni ubumuga bw'amaguru ni ubumuga bw'amaguru yombi navutse ndi muzima nk'abandi bana nuko njya kurwara indwara yitwa imbasa iramugaza amaguru yombi ni ukuvuga ko njye ngenda nifashishije inyunganirangingo ku maguru yombi n'izindi ku maboko ingorane rero birumvikana ingorane ngira ni mu ngendo gukora indi mirimo wenda itari yo nakora iyo ari yo yose ikorwa n'umuntu udafite ubumuga ngendo wenda navuga nk'uburyo bw'imyubakire mu burenganzira duharanira imyubakire ahari hose niba ari ahantu ari nk'igorofa urumva ko umuntu ufite ubumuga bw'amaguru bitamworoheye kuhagera kandi hataba ari nk'igorofa ari handi hari nk'amabaraza maremare hari imigende mu mamodoka bitewe n'uko ateye ndari andi maremare izo zose ni ingorane umuntu ufite ubumuga bw'amaguru ashobora guhura nazo
izo ngorane rero mufite nk'aho uravuga nk'abafite nk'ubumuga bw'amaguru ahantu bashobora kuba banyura kugira ngo binjire mu nzu batanyuze mu mabaraza kubera ko ari ikibazo kibabangamiye muraziharanira iyo mugerageje kubivuga mukabibwira yaba abakoresha cyangwa se na leta ibyakira gute
ubona mu gihugu cyacu mu Rwanda kuko ibintu bitangiye gusa n'ibyagiye mu buryo kubera ko urebye igihugu gifite mu nteko ishinga amategeko umuntu uhagarariye abafite ubumuga ubu imyubakire n'iki gihe barayikosora bagashyiraho inzira z'abafite ubumuga niba cyaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye utari watangira kubyumva ariko igihugu cyashyizeho ingamba zo gufasha no korohereza abantu bafite ubumuga muri rusange
ni ikintu ariko mukomeza guharanira nyine nk'ubu haravugwa abafite ubumuga baharanira tuvuge nk'abatabona bashaka uburyo bafashwa mu byerekeranye no kuba bakubahiriza uburenganzira bwabo bwo gutora ibyo ni ibintu mukomeza kugenda muharanira urebye buri munsi kugira ngo muzabashe kubigeraho ku buryo bwuzuye
birumvikana ko ufite ikibazo niwe ubizi ko ingorane ahura nazo niwe ugomba nyine guharanira ubwo burenganzira bwe akerekana ukuntu ari ikibazo niba itora ari ibanga ntiwende ukaba utabona koko ukaba ugiye gutora bikaba ngombwa ko ugira undi muntu ati nkorera iki iryo banga birumva ko bitaba rikije haba hagiye n'abandi bantu babiri rero nihajyaho ubuvuzi bwa buraye bwaba ari abantu bafite ubumuga bwo kutabona urumva ko kizaba ari ikintu gikomeye kandi kikaba ari ikintu kizaba kibahesheje uburenganzira n'ubwindi munyarwanda uhari wese
noneho mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo bavuga cyangwa se icyo babaza mwumva mwasaba nka sosiyete y'abanyarwanda baba ababana ubumuga baba se ababana nabo mubaye nk'abakora ubuvugizi kugira ngo babashe koroherezwa muri iyo mibereho yabo ya buri munsi mwababwira iki
ikintu nasaba abantu na sosiyete cya mbere nasaba ni imiryango tuvukamo abantu bavukamo bafite ubumuga niyo ba mbere bo kubafasha niba ari umwana akamushyira mu ishuri akagira ubumenyi bwa mbere buzamufasha kugira ahandi hantu akura ubumenyi ku buryo nakura azabasha kwirwanaho akaba azi gusoma nk'abandi akaba yakwiga nk'abandi agashaka akazi akibeshaho iyo miryango y'amaraso yafashe ibyo none na sosiyete ikabakira nk'abantu badahejwe bafite icyo bashoboye. Noneho ubwo ubwabo ntafite ubumuga nabo kubyerekana ntabwo ari amagambo gusa, bakayishyira no mu bikorwa. Ibikorwa byabo bikaba ari byo bisiga cyane kurenza uko bo bakoresha amagambo bavuga.
Abantu bafite ubumuga, abantu bagendana ubumuga baba mu byiciro bitandukanye, ubumuga buratandukanye. Iyo murebye tuvuge nk'uko mubizi, mubona abantu bafite ubumuga bafite uburyo bwo kuba bagera mu mashuri, tuvuge nk'imiryango ibashije kubafasha nyine nk'uko mu byifuza ukuntu mubisaba, imiryango yabo ibashije kubyakira ikabafasha ikagerageza kubashyira mu mashuri, mubona bashobora kubona aho bajya kwiga, tuvuge nk'abafite ubumuga bw'amaguru bashobora kujya igatagara, hari ahandi hantu bashobora kuba bavurirwa cyangwa se bakwiga cyangwa igatagara, se hari ubwo haba umubare wuzuye bakavuga bati ntabwo twakira abandi nk'aho warahakuriye? Ndibwira ko ushobora kuba wamenya uko bigenda.
Nibyo, igatagara hari amashuri, habaga amashuri abanza, hakaba n'andi ya segonderi akurikiyeho. Abantu benshi bamwe bayaciyemo, ariko umuntu ufite ubumuga wese ntabwo ariko yanyuze mu ishuri ry'igatagara. Byabaga wenda ari byiza bikanoroha, hariho umuntu mwiza, ariko hari n'abandi bahitagamo cyangwa bagatsinda kujya kwigira mu yandi mashuri ya leta atari igatagara. Byarashobokaga. Noneho rero ubu ngubu ikintu gisigaye gikorwa kandi cyiza ni ugufata nabo bantu bafite ubumuga, nibo bantu bagasa n'abo bamenyereza ubuzima butari ubuzigo bw'igatagara gusa, bakajya mu yandi mashuri abandi bana bakabamenyera. Byaba ari ibyo babafasha nk'ibyo by'imyubakire, bakabakorera inzira yabo bakiga mu mashuri asanzwe, hanyuma bagera no mu buzima bigiye hejuru ntizabe inzitizi kuko aba yarabitangiye akiri mutoya. Nawe igatagara ishuri ryari riri kwiga ku budaryumiye bakaba bararijyanye Butare, ariko n'undi wahitamo kwiga ibindi bintu bitari ibyo byari mu igatagara byarashobokaga ko yajyayo, kandi barahari benshi bagiye biga ahandi hatari igatagara.
Twibutse abatwumva ko yari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi mu kiganiro muri Isanga. Rega noneho twakire abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Nguhereho Innocent, uranyumva?
Ego ndabumva.
Ye, urahagana he?
Ego se ni gitekereza nakere mwire kuri abo bamugaye.
Ye, uri hehe?
Ye, kubafasha ikabaha icyangombwa bikwiye, ikabaha amaniforume n'amakaye, kuko urabona nk'umuntu amugaye nta hantu akura amakaramu cyangwa iniforume cyangwa amakaye. Ama ikindi nacyo ni kuraba babubakire nk'amasomero y'iwabo bonyine, kuko urabona bicaranye n'abakomeye kenshi barabinuba kubera baba bamugaye, nabo bigatuma mu mutima bibatunduza. Barakwiye rero nko kubakira nk'amasomero y'iwabo bonyine kugira ngo boreze kwiga neza, kandi nka leta ikongera ikabakurikirana ikongera ikabafasha.
Ye, uri Bujumbura cyangwa uri mu Rwanda cyangwa uri mu Burundi?
Njye ndi mu Burundi, mugabo ino iwacu barabafasha bakongera bakabakurikirana bakongera bakabaha n'amakaye, kandi nta kibazo bagira bariga neza.
Ye, aho wavuze ati bakabaha amasomero yabo bonyine, bwo ndaza kumva icyo Madame Gakire abivugaho. Ariko uwo mukanya yaratubwiye ko ibyiza ari uko bakwigana n'abandi noneho mu buzima busanzwe, n'igihe barangiza amashuri no mu gihe bajya mu kazi byaborohera kubera ko batabaye bonyine. Ndamuha umwanya bwo ngubwo agire icyo abivugaho. Madame Gakire hari icyo mwabivugaho?
Nyesa arakoze ariko nuko mubaye nkawe vuga ibyo nibyo dushaka gusa n'abakosora. Ntabwo umuntu yanze ko yafasha umuntu umugaye kandi niba nkuko abivuze ngo nta makaye baba bafite biterwa nyine n'umuryango. Niba ari umuryango ushobora guha abandi bana amakaye, niba harimo umuntu umugaye ufite ubumuga ntabwo wavuga ngo mbonye amakaye y'uyu nguyu ayifite ubumuga ndayabuze. Kuko niba ari umuryango udashoboye wenda barabafashiriza rimwe, ariko ntabwo wavuga ngo abamugaye ngo ntabwo baba bafite amakaye ngo bajye babaha amakaye. Icyo kindi nyine cyo kubaha ayo masomero yabo yihariye, ese narangiza ayo masomero ntazabana n'abandi muri rusange yaba ari ikibazo? Agomba kubayeho ayo masomero akabaho bye nabyo ntabwo ari bibi, ariko umubare wabo sinzi ko wabasha kwakira abantu bose. Kandi biba byiza n'inaha mu Rwanda byaratangiye abo bana bafite ubumuga niba batari mu bigo bigana n'abandi mu buryo busanzwe bakabamenyera, n'abandi bana bakabamenyera, n'abarimu yewe bakabamenyera, ku buryo muhaye nk'urugero hari nk'ababa bafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva, ariko nk'inaha mu Rwanda abarimu babahuguye mu bintu byo guca amarenga ku buryo nagera mu ishuri utaza kuba ari ikibazo ibihari. Mwarimu aragira uburyo asobanurira abandi bana, nawe agira uburyo amucira amarenga yigane n'abandi bana, kandi sibo baba ba nyuma barakurikira nk'abandi bana bose muri rusange.
Ubwo ikindi umuntu yasaba muri rusange ni uko n'ababyeyi nabo bahagurukira nyine bavuga kubohere kohereza abana mu mashuri, ariko nanone umuntu yakongeraho ko no kubakingiza nabyo ari ngombwa kugira ngo nk'iyo ndwara koko y'imbasa imugaza abana kandi ifite urukingo nayo babe bayibarinda. Twakire n'undi ku murongo wa telefone y'Idefense, uranyumva?
Ukumva neza.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Nense kanari defonse yine ndibumbogo.
Mhm.
Yewe igitekerezo cyanjye ndashaka guhugura ababyeyi.
Mhm.
Ababyeyi bagafata abana n'abandi abafite abana bafite ubumuga.
Mhm.
Noneho abana bakabaha ibikwiriye nk'uko bakajya mu ishuri nk'uko abandi bana bajyayo, naho hariho abajya babashyira cyane nko mu byaro bakabaca mu bandi bana kandi si byiza. Iyo bagiye mu bandi bafata imico nk'iy'abandi bana.
Urashaka kuvuga icyo uvuga ngo ababyeyi bagafata abana b'abandi?
Hari ababyeyi bafata abana babo bafite ubumuga bakabatandukanya n'abana bazima badafite ubumuga. Abo babyeyi rero nibo nshaka kubwira ko abana bose ari abana, ari wa wundi ufite ubumuga nawe n'umwana nk'abandi, bajye babaha uburenganzira bwabo bajye mu mashuri nk'uko abandi bajya mu ishuri. Kandi leta nayo ibiteho kuri buri kintu cyose, burya umuntu ufite ubumuga nta kintu kindi aba ashoboye, bajye bamuha intambwe yo kugira ngo agire aho agera.
Biterwa n'aho amugaye nanone. Kuko abafite ubushobozi
batabona cyangwa n'ibiragi, urabona nk'umuntu utabona naho burya aba areba nyine, urumva utamuhaye intangiriro se urumva yatangira kujya.
Kandi bariga bagashobora.
Barashobora rwose, nabo barashoboye.
Ndagushimiye cyane Defense. Wowe hari aho wabibonye ko abana babajyana bakabashyira nko mu giturage
bakabakuraje rwose? Nayo ibonye bibayo, umubyeyi yabona umwana ari afite ubumuga wenda bwo kutabona akamuvana mu bandi bana ngo batamuhutaza, ariko nabyo yego ugasanga ni byiza, ariko ugasanga amurekera mu rugo.
Ubwo nuko bamujyana nko kwa sekuru cyangwa kwa nyirakuru akagenda akagumayo mu giturage?
Wabimenye. Ntabwo rero ari byiza kugira ngo umwana we cyangwa se nk'umwana wenda utagenda neza, hari ubumuga burya butandukanye, hari nk'ubumuga butuma umwana agendera hasi,
agakuruza amavi n'amaboko nabyo bibaho ukabona rero n'umubyeyi akumva ni igisebo kuri we kuba yarabyaye umwana umeze gutyo hariho ababyeyi bakimeze gutyo rwose mu byaro bariyo bajyamenya ko abana bose ari nk'abandi
abana bose umwana ni nk'undi urakoze cyane ri defense
urakoze nawe
Madame Gakire Jeanne Françoise mwavuga iki kuri iki gitekerezo cya Ile de France
Gitekerezo cyo ni kiza n'ari ndakore nashishikariza ababyeyi kagifite mu ryabo bana birashoboka ko yanakora izo nshingano ze zose agakingiriza umwana agakora inshingano ze za kibyeyi ariko wenda indwara ashyize zitera kumugaragaza umwana akaba yahura n'ikindi kibazo akamugara ntabwo rero agomba kuzira ipfumwe ngo amuhishe ntabwo ari cyane biragoye aba agomba guhera ku byo ashoboye nyine akamufasha akamwishyura muri ayo mashuri akamuvuza hanyuma ibindi byangombwa byose byo mu buzima kugira ngo nawe atazagumya kumubera igitwaro no mu gihe yari akuze azamwunganira ahubwo anamufasha
oya nibyo rwose twibutse abatwumva ko hari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga turaganira na Madame Gakire Jeanne Françoise umwe mu bagendana ubumuga ariko kandi wabashije kwiteza imbere akagaragaza ubushobozi n'ubutwari bw'abagendana ubumuga aho akorera aho aba muri sosiyete bikaba byaratumye abantu bahindura uburyo babona abantu bagendana ubumuga mbibutse rero nomero muduhamagaraho kugira ngo tubahe ijambo ni 202-441-931 no kubanza rero ubwo rimwe nyine umubanje akamenyetso ko guteranya hanyuma 202-441-931 dusubire ku murongo wa telefone twakire na Gerard uranyumva
ekomenda bumva murakomeye ku gihe cy'America
turakomeye nawe se
nuko nawe turakomeye gose
nuko no
ekomeye kiganiro kamandire mu kizo mutumire
narakumva
ekomeye murakoze cyane kuba umuhanya cy'aherere ekomeye murabona cyangwa abantu bamukaye ibi bisanga bifite ngabise akamaro kanini gose kuko rwangaha mu ibujumbura nda mu Burundi tuzi ko hari ikigo kimwe kizi cyane kitwa Institut Saint-Kizito ikigo urabona kiramura abantu urabona abantu bose cyakurura abantu bamugaye abakuze n'abato egome cyasi ubwa mbere n'uwitwa Michel Ntuyahaga Monseigneur Michel Ntuyahaga yo muri cyangwa cyasi icyo kigo kuremana abantu bose n'ukuri hariho n'abantu bahise bigisha mu bya kaminuza gusa n'abantu bahaciye bakuriye ugasanga n'ukuri bazamuka ibyo rero bivuga yuko umuntu yamugaye ataha umuntu wo guca ikomeye urabona niho usanga bifite ko bisa ubutyo bisaba imitingi ibyo ikipima kugira ngo bagorore abo bantu bamugaye ikome urufashe ikintu cy'ikintu gito n'abantu bisa n'ibirema kandi birashima ko urabona nta bujumbura ngiro cya mbere cyakira abantu kigorora abantu abigisha bakiri bato cyane abigisha gutambuka bikabigisha nemera biprofesiyonel hari n'abigisha bigisha ngaho mu bya kaminuza basi muri icyo kigo iyo ndavuga amazina kandi nabo nyine bahita bazamuka rero bamutubwiye none bobo ko egome kuko nubwo ari mu Rwanda nanjye nkaba ndi ngahaye Burundi ashaka kumaza ikibazo kigerekeye n'ibindi ubumuga urabuka mu bwoko makuru cyane bw'umuzi zikena n'ubundi bwa mentali nashaka kumubaza yuko bobo ibyo bibazo batizwe ubwo mantale na fizike ma yuko ufite manta donke nisizanse mantale yuko bashobora kumubuza nka fizike ma inkamata none bobo kugira batangure kwiteza imbere ubwo buryo nta bintu by'amaede bafite kuko tubona n'icyo yimutsanga mu Jumba Entity n'ikizito kiafite amaede apa hanze nabo nyine nta maede baronka kugira ngo babandanye bakuzirwa niza kuko urabonana ni roi toroshe roi toroshe gica uburyo bwinshi gica abana amaekipe adasanzwe ego ashaka kuba batya bobo kategori z'abana bakiri abakuze bakira abana cyane ibyo bintu yitaho nashaka kumubaza nawe nyine urabona ko ibintu byose bigenda birahinduka yose n'abantu ngo mu Burundi bakajya yego numvise ntabwo nyine ko amavoka bigasa n'ibindi umenya nawe yabyiza kuko amugaye mugabo bumva ko nawe nyine yazamutse agera kera imbere nawe nyine yoza kuko urabona nka mu Burundi yeshi igukimu ugasanga nk'umwana nk'umuryango kubera avukanye ubumuga bakeya munyegeza ngo ntajye muri ibyo bigo ibi benshi nka mu Burundi ugasanga iyo sensibilisation ibyo ntiramenyekana ugasanga nk'umwana avukanye ubumuga bashinzwe kumugumiza mu muryango nabyo twigize cyane agiye abona avuga ngo ujya gukira indwara arayirata yamaze gufata mubwo buryo rero atagenda bahungira kwa muganga bakamugorora bakongera bakamuvura agakira akaba umuntu n'ukuri ashobora gukora ibikorwa rero benshi rero mungu wasanga babiha babishyira mu bantu nyine badashoboye naho si byo sitabona ibimuga biyafite ibyo bishoboye arashobora kumukara fizike na mugabo mantaro ugasanga ari umuntu w'incabwenge arafite n'amadogitura kubera niba afite ubwo buryo fizikema ugasanga mantare vrema arakora kuzi ni igituma rero n'ukuri ndamushimiye kongera nkashimira n'urwo arayo icyo kigo cya efiti ngaho senti zito nuzeye ani mari mushirangi ngo n'umuntu ufema yitaho abana yego mari tabo abo bana akabonga amaede hanze byose nshaka nabiza neza kuko hari n'abafite na ikirezi katolika afasha cyane kuko urabona n'ababikira bahatanguye ibigo vrema dukuri bikuri byiza gusa bikuri byiza gusa yego asaba n'uwo muntu n'ukuri nabi nyine kuko twembere icyo kigo akabona ifite urabona ngo akanye mfata gutse ni kamyo kigeze na kwe ngabo ndi kwasira ko yo ko twose n'inyaza karaba
telefone yawe itangiye kumera nabi Gerari
kandi kuri kurangiza ishimira yuko ibi nakwa ni nawe nyine urabona imana ishimira go kandi nawe nyine urabona ko ari kara ku bintu byiza byose bishimwa n'abakuru
Ye bimwe byacitse utubabarire telefone yawe irimo iragenda icikagurika ari ku gitekerezo cyawe cyumvikanye ni gitekerezo wi Gerari ndakubwiye nti telefone yawe yagiye icikagurika ari ku bimwe byumvikanye igitekerezo cyawe cyumvikanye cy'iyo Institut Saint Kizito aho watubwiraga ko bafasha abantu bafite ubumuga abo mu giturage bibamerera gute niba telefone yawe ivuze neza noneho abantu bo mu abantu baruguru bo bafite ubufasha mu bijyanye na kubigikora abo ngabo bafite ubumuga
Hello
ntago twumvikana
Ekome isho ari kuvuze abantu baruguru bo mu misozi
bafite ubufasha
natumye kuri imetse hoho urabona abantu bo mu ngahani kuko cy'ubujumbura urabage fasaje ntuzeye abamugaye ndibaza n'abantu baruguru nabo nyene icyo umva ari kimwe gusasema naho bya ati umuntu kubera ruguru nyene ni ruguru usanga umuntu atutse atabugumiza ruguru ariko ari umuntu yamwe twa umuga kamuri bakamuzana bakamuzana ngaho nyene mbema ndibaza akasindara mu kubara mugora n'ukuri usanga ni ruteye kandi cyo ikonya cyafije ni ruze cyarira abana cyabigisha ibintu bitandukanye bigisha kugira ane nibaza vrema ijwi ko kirizo cyeye nta n'ikizwe gifite n'ukwimenti zive n'ukuri umuntu wese vrema araza kugira ngo arahubwo umenye kime gusa wi mise ndi mu misozi abasanga nk'umuntu wayavuze nka hari ruguru umujyamu yinga kuki umata ashobora kumenya nk'ubwo buryo rero nkasaba nk'abantu barongeye nk'icyo kigo vrema n'ikizwe kandi mushumba ngukira nk'umuntu arazosi uko ari 18 z'igihugu bakigiza re byese re kwa ije jigo cyo guha muri mwana muhira ngo monikwera mugaye bafite abantu barundi bose bakabimenya no bakomba kumenya ibyo cyo arunga ibyo cyo muraje bisoma batomye uko se cyo senki gitogi kigorora abantu igatanga ubumenyi ku bana bamugaye n'uko bakwara mu cyenda juru hari ya mucamazi wewe ntacyo kwigera amenya yuko icyo kigo vrema gifite akamenya ntacyo kwigera ngo kidaho cyangwa se bimeze byo nuko nta kinyeri gikora ibikorwa kigere gicyasigirije kigere de kampanye uko ata umuntu uzavutse amugaye n'ukuri abacomutererana ngo wagende uko nyene na nyene yofashwa yofashaga kuko usanga bigire mu mwana afise intambwe zimake ugasanga ari yakuriye aho hantu akora aho hantu utanga bema bigifite bema ati umva mu kintu gikomeye cyane mbere kurusha n'ubwo wundi bivuze yuko kurusha mugabo usanga bema afite capacity intellectuelle avec les autres qui sont avec les vraiment la bonne santé
oya byaragaragaye rwose ko na abafite ubumuga barashoboye nta ntabwo bagombye gutereranwa urakoze cyane Gerard
Okay mwakote namwe.
Eh twakire na Leopold. Leopold uranyumva?
Ndabumva.
Eh wowe urahagana he?
Eh. Jo ndi mu Burundi.
Yego.
Eh ndi Ngozi.
Mhm.
Eh jo akabazo ni kagomba kujana n'uwo ahejeje kubaza ikibazo banga mu ndamukiriza umutumire.
Ye arakumva.
Eh jo akabazo nabaza urabona iyo umuntu amugaye amaze kumugara abari umuntu atacafise abari umuntu atacuyiha keshi mbere ugasanga nababyeyi nabo nyene ugasanga nacuyiha ugasanga mbere nkuko abivuze ugasanga imiryango myinshi igomba kunyegeza umwana mugaye cyangwa umuntu akuze ugasanga umengo umuntu amugaye umengana ateye isoni rero ugasanga hari n'igihe akiri umwana yoshobora kugororwa bakamugorora muri ibyo bigo by'igororero jero nagomba kubaza uwo mutumire none nta kuntu hoba ibigo byinshi bifasha abo bantu hari nk'umuntu aba akeneye agakinga akabura agakinga yagomba gukora nk'umugambi cyangwa kujya ku ishuri bikamunanira kuva mu nzu bikamunanira kuva muhira kandi yaraciye ubwenge ujya kwiga ugasanga ababyeyi rero kubera batoshora kuza baramuterura bamuheka bamubwira abantu bamujyane ugasanga ubwo bwenge nashobore kwiga kandi ugasanga yarasize ubwenge bwo kwiga ugasanga yamugaye ibihimba nk'amaguru nk'amaguru ashobora kwandika ariko ugasanga habura umuntu amushikira imbere kugira ngo bamenye ko ari kimuga rero je nibaza mbega nta kuri abo bantu nk'uwo muntu nawe numva yobera imboneza ibimuga ntushobora mu ntara mu makomine hoba bagasaba nk'imfashanyo ishobora kugira gusatuma y'abantu bose bamugaye abo bana cyane cyane kuko ukuze ashobora kuba yarenganye nk'ugorora bakarabarondera imfashanyo maze rusasuma y'abo bantu bose bamugaye bariko bapfira mu iri wabo bogororwa bo bico babagirira kugira ngo nabo baronke ako gafazeri yuko bashobora kurunga bakagororwa kandi bagorowe bakaraba bakabagororera ku buntu kuko n'ibimuga nibantu nikora kuko ari igihe umuntu ashobora kugenda ati bamugorora mushyire mu icyuma ayo mahera ntayaronke ababyeyi mbere bagatabwa ati ayo tworonka tugurisha gatongo reka tureke uwo mwana tumuhebe turere abandi bazokure ugasanga vrema apfuye umukeno agumye aho abari ikimuga aravura araho kandi boshobora kumutabariza bakamufasha ibyo ni byo nenda mubaze imana ibaheza
biyemaze murakoze cyane Leopold reka mbagarukeho madame Gakire Jeanne Françoise mwumvise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ibyo bavuga urumva nyine ikibazo cy'abantu bagendana ubumuga baracyumva ariko kandi hakazamo n'ikibazo cy'imyumvire bagarukaho y'ababyeyi y'imiryango ndetse na mikoro makeya murabivugaho iki
wenda birasa naho biri bungore gatoya kubera ko ikibazo abaza arakibaza ari Burundi gusa mu Rwanda uburenganzira bw'umwana uwo ari we wese buba bungana aba hari abantu bo muri sosiyete b'abajyanama b'ubuzima bagira ababyeyi inama yaba ari umwana basanze mu muryango yaba ari ufite ubumuga yaba ari ufite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose bakabakangurira ababyeyi ko aribo ba mbere bo kumugeza kwa muganga ubwo atanze urugero rw'igare ngo nk'umuntu ukeneye igare ibyo byose nyine bafashe umwana bakamugeza ku kigo gishinzwe abafite ubumuga kwe inaha habaho mituweli ushobora kugenda ukifashisha mituweli ukagenda ukamugeza kwa muganga waba kuko n'ibyo nagumye nsobanura ntabwo
kugira ubumuga bigenda bitoranya ngo bigiye gufata abantu nk'igihe basanga ari badashoboye. Icyo nigeze kukivuga vuga nti niba ushoboye kwishyurira umwana udafite ubumuga akagera ku ishuri, ufite ubumuga we wakoze uko ushoboye, niba ari n'igare wakwishyura mu gihe atarabona igare rye rimugeza ku ishuri ukarimutegera rikamugenda rikamugeza ku ishuri, ugakomeza ugakora ubuvugizi agumye ukamushakira ubufasha, ariko nawe wakoze uko ushoboye. Ubanje gukora uko ushoboye wasaba n'ubufasha ukabanza kwerekana icyo wakoze, icyo wakoreye umwana wawe nk'umwana wabyaye, ukabona gutangira gusaba ubufasha ariko nawe hari icyo wakoze, atari ukuvuga gusa ngo ntabwo nishoboye, ngo nta kintu mukorera, ngo ntashobora kugera ibanza kugerageza, hanyuma ubone gusaba ubufasha. Ushobora no gushakira umwana icumbi, ushobora gukora uko ushoboye ugashakira umwana wawe icumbi hafi y'iryo shuri, ubwo hari ikintu nabwo ubu ukoze kigaragara, ukagira ibyo ubanza gukora wenda ukanabinanirwa, ariko utavuze ngo abagiye kugufasha barahera kugutangirira kuri zeru wowe nta kintu wakoze. Wabanza ukagerageza ibyo wowe ushoboye, wenda bigatwaye n'ubushobozi bwinshi, ukabanza ukamufasha ukerekana ko ubwo bushake buhari bwose ni ibintu bishoboka. Ibintu bishoboka hanyuma ibyo by'ibigo birahari, ubwo wenda hari n'abandi bantu baba bahari bita ku bantu bafite ubumuga nk'imiryango, noneho ugashakisha amakuru wayigeraho wenda nayo ikagufasha, ariko nawe hari ibyo wakoze hari ibyo wakoze bibanziriza ibyo waheraho uvuga ngo ugiye gusaba imfashanyo. Kandi buri gihe ntabwo abo bantu buri gihe hari n'abazaba bari mu miryango ishoboye, ni ubukangurambaga, ni ukubiharanira nyine nk'uko abyumva akabwira n'undi muntu nawe akabyumva, niba uwo mwana baturanye kuko babona ababyeyi be badashoboye nabo ukagira icyo babanza kubafasha, niba abyumva akagira ikintu abanza kumufasha, niba wafite igare, niba afite iryo gare bisanzwe akaba yavuga ati umwana wawe wenda nzajya mukujyanira ku ishuri ku wa mbere no ku wa kabiri wenda n'undi akamufasha, bakagira ikintu bamukorera, n'umuntu uba uri muri sosiyete nkabo.
Reka twakire na Benjamin, uranyumva?
Ndabumva neza.
Wowe urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda. Nagira ngo nshimire madamu Gakire by'umwihariko ko ni intwari koko, bamaze iyo myaka yose afite ibibazo by'ubumuga kandi akora akazi ke neza. Hanyuma ntabwo ahari mfite ikibazo nshaka kubaza, ahubwo nashaka gutanga igitekerezo kandi ndashaka kuvuga ubutwari bw'abantu bafite ubumuga. Hari umusore umwe nzi igihe nari nkiri umunyeshuri kuri kaminuza, ntabwo yumva ntanavuga, ariko yarigaga, n'ubuhamya nshaka gutanga n'undi wese arabizi n'abandi benshi barabizi, ariko ni byiza ko abo bantu tunagenda tubareba tukamenya ko koko bagira ibyo bakora. Yaranangaje, twatangiriye rimwe mu wa mbere nubwo tutigaga ibintu bimwe, ariko yarangije neza amashuri yiwe, graduation yacu yabereye igihe kimwe, arangiza rwose neza cyane nta kibazo, nta n'ubwo ari we watsindwaga kurusha abandi mu ishuri rye. Ibyo byanyeretse yuko uretse wenda imyumvire n'imitekerereze y'abantu muri rusange, ariko abantu babana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose bashobora gukora kandi bagakora neza. Undi muntu nanone nzirikana ni umudamu umwe wakoraga muri kaminuza nanone. Yari afite ubumuga, abantu benshi bize muri kaminuza baramuzi, yakoraga muri kolekiteri ameze nka sekreteri, ariko nibwira ko muri ibyo biro bya lekiteri byose yari mu bantu batanga serivisi nziza kurusha abandi, kandi rwose yari umuntu ufite ubumuga bw'amaguru ku buryo ubona mu buryo bukomeye, ariko akazi yakoraga n'indashyikirwa ku buryo nagira ngo mvuge utwo tuntu nshimira abantu bana n'ubumuga. nshishikarize na societe muri rusange ko dukwiye kurushaho kubegeza imbere, na cyane ko iyo bagize inshingano bazikora neza kurusha ndetse n'abandi, kubera ko iyo bazigeze inshuro nyinshi iyo bagize ubwo bushobozi bwo kuba muganga, bwo kuba sekreteri, hari abantu baba babishyizemo imbaraga na wakora rwose atanga serivisi nziza cyane, ku buryo tugize abantu bacu bose bakabasha kugira icyo bamarira sosiyete byabaha amahirwe.
Benjamin, wowe usanga ibyo umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika yigeze kuvuga, avuga ati abantu bafite ubumuga bakaba babashakira amasomero yabo bihariye, no kuvuga amashuri yabo bihariye, ati byabafasha aho kugira ngo babe bari kumwe n'abandi, yenda bashobora kubareba nabi cyangwa se batumva ibibazo bafite, wowe urahamya ko iyo barimo kwigana n'abandi batsinda ndetse bashobora kubarusha cyangwa se bakaba atari nabo batsindwa mu amasomo baba bakurikiye?
Rwose njye nta nubwo nshyigikira cyane igitekerezo, nubwo mpamya ko mu buryo bumwe hari uburyo bibafasha nk'abantu nyine kuko bafite ubumuga, hariho ibintu runaka baba batabasha kugeraho, uburyo amasomero yabo ku giti cyabo birumvikana ko yabafasha yabajyanye n'uko n'imimerere yabo, ariko igitekerezo cy'uko bakwiye kwiga bonyine ntabwo mbona ari cyo cyiza cyane, ko iyo biganye n'abandi ni byiza cyane. Munyanganire mbikoresha, hari n'uko kumenyera naho abantu bamureba nabi no kubamenyera ubwabyo, nabyo ni isomo ko agiye guhura nabo agiye kubakorera atarize kubamenyera mbere. Nibwira ko aribwo byagorana cyane, ariko no kubana nabo nabo akabamenyera nabo bakamumenyera ni ikintu cyiza. Mbibwira ko nkanjye wenda n'abandi barebaga nkanjye twafashijwe n'uwo mukozi navuze kuri kaminuza, iyo tutigana nabo uretse nabo ko bungutse ko babonye ko hari abantu babihanganira bakamenya n'abatabihanganira wenda babagoramo ariko bakagira uko babigendamo, iryo ni isomo naryo bize, ariko natwe ubwacu nanjye ubwanjye nize yuko bashoboye. Yo biga ukwabo rero ngira ngo byazaga kuba bigora kuba ndi gutanga ubu buhamya.
Ndagushimiye cyane rwose Benjamin kuri ubwo buhamya uduhaye. Madame Gakire, murabivugaho iki?
Benjamin, nakoze cyane, urumva ko ibyo navugaga abaye nkaho abisubiramo arabisobanura neza. Ndamushimiye cyane, ndamushimiye, ndumva nta kindi navuga.
Arabisobanuye, arabishimangira, arabyumvikanisha, agaragaza rwose nawe ibyo yabayemo, uko yabonye abandi bafite ubumuga uko bari bafashwe.
Nabyo nigeze kuvuga ko kwigana amashuri bayajyamo bakiga, yaba matoya yaba makuru yaba universite, bakigana n'abandi, ibyo byose avuze nari nabanje kubivuga, ariko noneho aje ari nk'umutanga w'ubuhamya wabibayemo abari muri icyo
rwose. Twakire na Dani, uranyumva Dani?
Ndabumva cyane munyamakuru.
Ne Eugenie, komera, urahagana he? Namahoro, urahagana hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Nuko nuko. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego, nkaramutse n'umutumire cyane, nkamushimira kubona yemeye gutanga umuco kuri ibibazo bimwe bimwe. Hama ndamushimire kandi kubona agira icyo akoze kininiya ku bantu bagendana ubumuga butandukanye. Hama ndabibutse ko no mu gihugu cyacu cy'u Burundi abantu bagendana n'ubumuga butandukanye bariho, kandi dukunda kubabona mu mihinga itandukanye mu gihugu. Mutumire, ndashaka ndabibarize kuko iyo kenshi abo bantu bize amashuri, hari amashuri yabagenewe nize mu Burundi nubwo atari menshi, ariko arahari, hari ari mu ntara ya Gitega, hari ayo nzi mu ntara hano mu gisagara cya Bujumbura, n'andi ari mu ntara ya Bubanza, aho niho bamaze kumenya. Ariko nagomba ndabibaze mutumira, abo bantu iyo babayeho kuva akiri umwana akiri muto agakura afite ubumuga kanaka, aragira icyo bitwa nka complex cyangwa amasoni, ayo masoni akamutera kwama yigunga wenyine. Bamwe mu banyeshuri baba bigana nabo nk'akarere bashobora kuba ari abana bakiri bato cyangwa bakuze, ariko bakubaniyo ngeso yo kwama babatwenga abana bagendana ubwo bumuga. Nk'amwe mutumire mumaze gutahura cyane amaze kugerera kure kubijanye n'ubumuga ku umwuga w'ubumuga cyangwa imajye muca muri ibyo bihe ni igiki mwoha n'impanuro mwoha kuri abo bana cyangwa novuga abo banyeshuri babigana n'uwo mwana batamutahura muri sosiyete ama nkayo akabazo ni nkako nyene nkacu ndakerekeza ariko ku babyeyi nabo abazeyi babyara abo bana ababyeyi babibarutse abo bana niyihe mpanuro mubaha kugira abo bana bumve by'ukuri yuko ari abana bategereza kuzobashyira mu ishuri bakiga mu minsi iri imbere bakazoba icyitegererezo cyiza ku gihugu cyabibarutse niyihe mpanuro nabo ababyeyi muhava mubaha kugira batahure by'ukuri yuko atakosa na rimwe kubona umuntu avukana ubumuga hama icyo kibazo nyine nkacyo ndakerekeza kuri abo banyeshuri nyine abo bana bamugaye iyo umwana amugaye iyo kwifata gute muri sosiyete ni gute yo kwikuramo iyo complex kuko ndabaje icyo kibazo ariko ni mu bijyanye no mu mutwe ni psychologic ariko mwashobora kwava mutanga ko mubibona iciyumviro ni kibazo kimwe ariko cerekeza ku migwi itatu ku banyeshuri ku mwana nyine abarumugaye no kuba no kumubyeyi ama ndangize ndabifuriza kugira migisha mubandanya mufasha n'abandi bana benshi cyane cyane abana n'abakuze bahuriye n'izo ngorane badatahurwa uku cyangwa kuriya muri sosiyete ama nkabifuriza yuko muhimiriza hose mu micungano mu gihugu muri mu Rwanda eka no mu Burundi mugakora n'amasosiyete yaho abakinyizi bari mu Burundi nabo bagenda ubwo bumugana nabo bakazogira igwire bakoje gutora byo guhabwa ubushimwe nk'ubwo mwahawe murakoze cyane
ye urakoze cyane Dani ye madame Gakire ibi Dani avuze murabivugaho iki kibazo cyo nk'uko yabivuga gakirerekeza ku bantu batatu abana mu mashuri abanyeshuri bafite umuga n'ababyeyi
Dani akoze nago nzi niba yari yakurikiye ikiganiro ariko ababyeyi bonaye n'abavuzeho ko aribo ba mbere no kuzuza inshingano ku mwana waba ufite ubumuga yaba adafite ubumuga inshingano z'umubyeyi izo arizo zose akamushyira mu ishuri akamuvuza akamukorera ibyangombwa byose izo abuze ngo isifoni cyangwa avuga ngo komplekse umwana uramufasha yaba ari abo barimu bashobora kubwira abandi bana niba ari ibyo bibabayeho byo kumuseka ibyo ari byose niba bamuseka akaba aziga mu wa mbere yige mu wa kabiri akomeza amashuri ntabwo bazageraho wenda bazamuseka rimwe bagira ibyo baseka ariko najya mu ishuri akamenya ubwenge akaba ariho basobanurira wenda imibare akaba ariho basobanurira wenda irindi somo n'ibyo bizarangiriraho bazamufata nk'umwana nk'abandi ahubwo baze bamwiyambaza kandi nk'umuntu mukuru uzaba ubari iruhande agasobanura n'abo bana n'ubundi hari niyo atawe umuntu ufite ubumuga hari igihe umwana ashobora gusekunda ikintu cyangwa akamugira ikintu amubwira kitamushimishije abarezi n'icyo baberaho baba bahari bagorora abo bana babasobanurira n'ibintu bishira
ye bibaho hari n'usekwa ngo arabyibushye undi ngo arananutse undi ngo ibi n'ibi binibi ngo ni mugufi undi ni muremure
kiga neza gatsinda ndumva ibyo ari byo sosiyete yabafasha ababyeyi n'abandi bana bagana nawe ukabibasobanurira ni indwara yarwaye ntabwo ari ikindi kintu ni nk'uko uwo ari we wese yarwara ushobora no kumuha urugero rw'umuntu wenda yabona adafite ubumuga impanuka ikabaho ejo akaba aramugaye kandi bishobora kuba ku muntu
uwo ari we wese
yabyitegura atabyitegura ukagenda umwungero umufasha ku buryo umwana asobanukirwa nyine ko ntabwo ari cyaho uwo wamugaye yakoze no gukingirwa nk'uko abandi bakingiwe bashobora gukingirwa ariko nabwo ntibifate ijana ku ijana niba ari ikosa rero niba uri umubyeyi ukaba warangije inshingano zawe ibyo byose ukaba warabikoze wenda bikanga bikagenda gutyo uba urumva ko ntabwo waba uri kimwe na wa wundi watereyeho ndumva ngerageje kumusubiza murikije ibyo numvise mbere.
Oye. Ubwo ndumva ari bigize bisobanutse umwana w'ufite ubumuga abyitware mate.
Umwana ufite ubumuga ababyeyi bagomba kumanza kumusobanurira. Niba ari umwana urumva niba atangiye kwiga ari nk'umu wa mbere, bagomba kubanza kugirana ikiganiro nawe. Bagomba kubanza kugirana ikiganiro nawe bakamutegura, bakamubwira uzagenda ugere ku ishuri wenda ugure n'abana, niba kubwira gutya ntibizakubuze kwiga, ntibizakubuze gukurikira. Hari nk'abana niyo baba imeze nibuka nk'ingero zimwe, wenda nk'abana babaga bagiye nko ku ishuri wenda nta n'ubumuga afite, tuvuga ngo agiye wenda ari nk'umwana abandi ukabona abandi wenda ni bato kuri wewe ni mukuru, ukabamuseka bati uri mukuru, bigatuma ava mu ishuri yumva ko agiye kwigana n'abana. Noneho ku muntu ufite ubumuga nawe uba ugomba kumutegura, cyangwa yaza kugezayo kukubwira ati uyu ni umunsi wenda yabatashye, akakubwira ati abana bansetse bagize gute, wumva ati nta kibazo humura ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu bikubuza kwiga, ukamubwira ko ikimujyanye ari ukwiga akiga agatsinda akazagira umumaro yimarira akazigurira ikintu cyose ashaka, ibyo abo bana bamuseka ko ibyo bakora nawe azabasha kubyikorera mu gihe yiza agakurikira akabasha kubona akazi, niba ari ikintu bazakora bakoresheje amafaranga nawe ayo mafaranga azayakorera nawe akikorere, usange ba bandi bamusekaga ahubwo wenda niba baranarangaye gato niba haye akazi ukamwigisha mbega ukamusobanurira.
Ntabwo
byaba inzitizi yo kumubuza amahirwe yo kwiga ngo bamusetse ngo bagize gute.
N'abarimu bamuri hafi nabo bakaba bagerageza no kujya bamuba hafi nyine bakabwira n'abo banyeshuri bandi hagize ikibazo bakagerageza kubahuza bakagira ubucuti. Reka twakire na Louis kuri telefone. Louis, uranyumva? Louis, turi kumwe? Ndakeka hari telefone ye ifite ikibazo. Hari Deo turi ko Leon.
Wiriwe
neza?
Twiriwe, mwiriwe namwe ngaho muri studio ku Ijwi rya Amerika.
Turakomeye rwose, turagushimiye cyane kandi kuba ukurikiye kuva mu kanya kashize. Nagira ngo guha umwanya noneho ugire icyo ubaza cyangwa se utange igitekerezo.
Murakoze cyane. Hanini narisise akabazo kamwe ariko imbere yaho nagomba ntangure ntange nk'igitekerezo. Ndumva ko ku byerekeye ubumuga naho uwo butamugaye gishobora kumugara, ndumva yuko ari ibintu bikomeye cyane. Novuga yuko nk'umwana w'umunyeshuri atohava ashira imbere yuko umenga aramugaye, ahubwo yoshira imbere kucyo aba agiye gukora, kuko ubumuga n'ibintu nubwo buba budasanzwe kuri we mugabo n'ibisanzwe bishikira bose, akumva yuko ari umwana nk'abandi kandi ashoboye gukora nk'iby'abandi bakomeye. Ariko akabazo gatoyi nagomba kwibariza umudamu we yagiriwe ibakwe akaronka icyo gihembo, nashaka kumubaza burya turiko turaraba haba mu Burundi canke iyo mu Rwanda biraboneka yuko usanga amareta mwamwe atari karafata imigambi yihariye na cyane cyane nko ku bantu bamugaye kugira ngo ibashigikire yongere nabereke yuko ari abantu nk'abandi. Nashaka kumubaza nkawe ko yari yarose ayo mahirwe yo kuronka icyo gihembo mu kintu yo kora cyanke mu n'ikintu yobwira nk'ubushikiranganzi cyanke igisata cyo bakerekeye abamugaye nko muri leta kugira ngo bakore kugira ngo abantu bamugaye nabo nyene bagire icyo baterereye mu buzima bw'igihugu, kuko nabo nyene iterambere ry'igihugu rirabaraba.
Ye, urakoze cyane Leo. Reka tumuhe umwanya ubwo ndabona hasigaye n'amasegonda makeya tukaba dushoje. Urakoze cyane Madame Gakire. Mu gusoza ubwo mu masegonda dusigaranye, nimugire icyo mubwira Leo kubyerekeranye ni nk'ubutumwa mbese yifuza ko mwaha ministeri ishinzwe abantu bagendana ubumuga.
Ubutumwa natanga ni ukuborohereza mu magambo make, ni ukuborohereza niba ari ibintu bya rusange, ibyo by'imyubakire, navuze niba ari no ushoboye kwiga ntaza girinde TV yuko inde yabonsha yaje kubona nakazi ngo bonaho kabonye hari indi TV niwe.
Yee.
Magambo make kubera inotari mikene kuborohereza.
No kuborohereza. Reka mbashimire rero Madame Gakire Jeanne Françoise kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Mbashimire namwe mwese abari baduteza amatwi. Ngashimira uko by'umwihariko Inosa Kimenyi wakiriye telefone zanyu akabashyira ku murongo kugira ngo tubashe kuvugana. Mwese rero ndabifuriza amahoro mu izina rya bagenzi bajya hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.